Rica.
Hey, you're
over. Burundi. Sinza kumanyisa maso, wina wakula burundi. Oh baby, you're fine. Karobu gonda, kira vika wasikira baoma. Une ex uomu wa mukonza, akunyumi yako obutakowa. Ulirusha ndeta vipya silikowa. Baby, enza talichuka, paleke kabogera bichi balikowa. Chemumanyi tetulichuka, you're mine. Kati wa nawe baby, don't lie. Kadu kati wa nawe baby, you're mine. Naku kati wa nawe baby, don't lie. Kadu kati wa nawe baby. Wataba kuyaribani, demu chao ya nantegira. Wataba nzi yaribani, nza singa yo kutegira. Chemanyi tulipambana, avoka bakole batya balikankana. Tuwambe kibuga Kampala, nebyakabi tuliyambala. Kulirucha ndeta vipya silikowa. Baby enza talichuka, baleke kabogera bichi balikowa. Chemanyi tetulichuka,
you're mine. Ndakukatiwa nawe baby, don't lie. Kadukatiwe nawe baby, you're mine.
One basic.